waliba la saaray isku aadka horyaalka heerka koowaad ee Koonfur Galbeed Soomaaliya Southwest State Super League, kaas oo ku mid ah tartanka ka xiiso badan Koonfur Galbeed. Southwest State Super League ayaa waliba ku qayb galay kooxo heerka koowaad ee degmada Baydhabo Hanas oo ku dhaxeeya xifaaltan Ed Nwinga, maadaama koox kasta iyo hamyaasa in horyaalka sayi gaada. Kulan kasta ayaa ee kooxiisa leh, kaas oo yoo xaadirayanga taageerayaal badan oo hamshab dhawaayanga kooxosho iyo hano kumid ah ee Angela Firsashada Binoonaga Lugta. Haddaba iyadoo dhawaan la bilaabo doona Southwest State Super League, yaa hano kumid ah taageerayaalka kooxo heerka koowaad Dareensho Kudibidi iyagoona sheegay in iyo suwing iyo han dhawaay doonanga.
Magaca ay dhalinyaro Abdinaasir Muqtar Qasim oo badan aan ka soo naanistaan ku aan bay in ay tahay dayay bilow. Wallahi anoo way buu rayahantay ama teemaa sports ahaan hadaan ku hadalo fulgudaha taageere lahayd, laakiin hadana si xumo ma ka jarto aan way rajay doonayn in sanadkan aan galo doon. Haddii way taageeray sheegasharow idin taageere, laakiin fulgudaha inaan ku taageer badanaad hayti nasiib xumo ma ka jarto sheegasharow way buu taageero weyn ahaa. Yaa inaa sheegasharow lan ku kulli leh hadda ka saasa ku kaas way buu lan ogeeg lejang ew lan oo aan ew of kisiles baa of kor yeen way buu ma iilo may badalo walisayn la ku sheego halkuu ka geeg way boolan bulshi jeelo way boo walaalnyashay jeelo sports ku wax badan ku ugu
bismillaah anoo magaalada Raam Maxamed Abdullahi Hassan oo taageeraha weyn ee kooxda BCC ee kasoo dhola sanadkan may barajay isku aadka la xasmay hirtiideedan ka faraxsana waayo sanadan may leeyahay soo bilowin badan digalaha nagahay taageerayaalka ii maal Bironiga may baan rajay sanadkan intii oo kooxda BCC ay ku guuleysay doon oo kooxsan aan insha Allah may rajay guul rajayna insha Allah ha taageer wili ay ba taageeran hayso dhala, laakin si ilaa iyo sidii ku fayl insha Allah ay ku sugaana ciyaarahanada dad badan aanu ka soo jiraan David Dani Brode Dani iyo Zoo dad badan aanu ka soo jiraan meelaysay
anoo ma leeyahay Ibrahim Abdi Hassan may ba taageeray sheesharow markamay rajay intii oo koobkan tal goobday iyo gaado doonaan kulanka koray walaay sugdeela may faday intii waxaa darmay la tusi akuukii fas kooti badayran
29ka bilad tumii koowaad ee November ee sanadda 2028 wareeg koowaad ayaa waliba ay Oscar ga doonana kooxo shal ee FC xidigaha Busley ee FC Baydhabo oo kumid ah kooxo aan ku wiin degmada Baydhabo kulankaas oo isku dhii doona Dr. Ayub Stadium 9:00 galabnimada.